I go by the name Bossy Boy. Your dope MC, your dope hype man. And right up on now. And right up on now. I wanna give you this big bang.
Like a boss. Wanani sema sema tinapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema tinapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha. Pum 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 pum. Pum pum pum.
Kwela natafta, nikipata nana wako napiga dan. So najua easy ban, ninapenda girls. Hawapua ni wasafi, bada dan.
Nimejipin kwela mbichi, binti msupu. Yote kaga na mazigi kwangu siku. Na karoli ya madaban, tunaseti mawada. Alafu na kapim, tukiwa mavitu.
Siyazi okopa joku tema, baby girl, ukinipea the pongi. Najua kuna gushu, litakage the mboge. So songi kuround, takuround, solo konki. Iyo the pumpum, lazima nta isosi.
Easy bad. Do I like to perform?
Hey, hello, you need dinner, sapa.
Mana, tipsy G, spoiler for three, tuko na like a boss. Check. Wanani sema sema tinapenda denda, we kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga, jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema tinapenda denda, we kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga, jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha.
Pum 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 pum. Pum 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 pum
nitakunyorosha.
Pum 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 pum
pum.
So kama chipsi mine napenda denda na for the denda mina mine zarenga. Kwa toja ni mechipini pini seska. Niko na mujitele ni za kufanya kilema.
Nite sultan na ukam na Hadija. Hadija my girl amevisha kupingisha. Na kwela jona songa rivaso rubisha. Na msho hey girl unaweza nita mister.
Mister ki mister ki mchezo kuigiza. Panimdagi mchezo kuingiza. The girl ana setting ipo ni katuko wengi. Apa one man itasumbua misiko reshi.
Mishila on nikimedi. Niko juu ya mapeng tinka daily. Muchil na mangu na keki keki. Mashumpo na migwaya wanadha ni mini vedi. Mushika wote once na wa, na wa.
Wanani sema sema tinapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema tinapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha.
Pum 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 pum. Pum 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 pum.
Nita kunyorosha.
Pum pum pum.